أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكون سلام يا سلام تسلام كل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته. وحن إدين صور دقي كليبتي لبعض عمر لو سمين أي أكتيفيتيكا سيدا لولا عيارة أي قبل داس ولا عيارة يسو أياد مهنا نساسو كلا دولا عيارة سان مركا كليبتا هدي أدام ما يستان وحد فهمي دونتان حالة هذا education كقدم بيا مركا المهن وحوية عمر وحل لسمين أي activity gas oo ah waxa isaga aya macallina iyadu waa student ki waxa uu sameeyo ayay iyaduna sameeyneysa haddu fadhiisto way la fadhiisaneysay waxaan ku idee marka haddu kor eego kor bay eegaysa haddu hoos eego hoos bay eegaysa hadda wax bay daadiyeen waxaasay masaxaysa waxay eegaysa bal sida uu koob gareeyo iyo inta la eego sugayo marka waad u jeedaan uu daawanaya uu sugaya because wuxuu rabaa inuu iyadii la ciyaaro marka ciyaaro badan bay la sameynaysaa ciyaarahaasuna waa wixii hooyadu ilmaheeda ay la sameyn jirtay markii Soomaaliya joognay ay la ciyaar ay basically iskala ciyaari jirtay waa ciyaartii uu la iskala ciyaari jiray mar la clean clean jiray mar la qosl jiray mar la wareejin jiray mar adigu ilmaha maanta dhan isaga unbaa la wuxuu sameeyo unbaa isagana la sameynaya markuu fadhiisto waa la fadhiisanayaa markuu istaago waa la istaagayaa saasaa loo clean cleanayaa saasaa loo waxaynayaa marka waxyaalahaas waa waxyaalaha ay marka dunida ay ku jiraan they got their own world marka dunida ay ku jiraan way ka soo noqonayaan because waxay dhahaan they join their world marka dunidoodii ayaad la tagto la waxaan ku yiraa Soomaali dunidoodii baad maaragtay soo dhex gashay oo you accepted xaleyda waxaad aqbashay qofkii cumar kuu sameeyey dunidiisu waa dunii maxaa la yidhaahdaa wax sidaa loo straight looga dhigo kulba waa straight dadka lama eego markaa dunidiisu waa duni yaroo maaragtay peacefula saaad u jeedaan waxaasaad la ciyaarisaan mar korbaad u qaadisaan markaas waa kaa he's so happy gabadhaas siday ula ciyaariso marka eye contactska ayaa markiiba caadi noqonaya wuu ku eegayaa ilmihii wuu because wuxuu arkayaa wixii isagu sameynayaad la sameynaysaa marka waa waxyaalo idinka waxay u eegyihiin wax maalayacna laakiin waa knowledge amazing ah please ka faa'iidaysta kilibtan iyo kilibaha kale dambe aan idiin soo diri koono idiin soo dirayo especially dadka caruurta yarar haysta waa early intervention cumar haddaan u sii waday laabarigii sidan u ahaadeen because they were meeshii unbaan tagay magac meeshaasaa la tagaa unbaan maqlay wixii waxa laygu yidhi 12 volunteer baad u baahantay maalintii ilaa ama 8 waan heli waayey dadna halkii baan faraa ka qaaday laakiin fadlan hadda ka faa'iidaysta kilbahan idii soo dirayo it cost me so much please and please ka faa'iidaysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Very good telling me throw it, but you could do it. You play this game with me. Nice touching, ma'am. Okay, here, I'm going to turn you around. Ready? Okay. Go ahead, throw it. Throw it over there. You could do it. You got it. You're touching it. You're squeezing it. Go ahead, we can even put it over here. Ready? I think it's ready. Go ahead. squeezes? I'm gonna give you more squeezes. You need to throw them so we can see how many. Here. You take this. You want. Very good. Okay, go put them on there. Go put it over here. Come on, Omar. You can put one up. And that'll help us know how many squeezes. You're so good at looking and talking. Come on over. We gotta do this to get more squeezes, gorgeous. So that we can shake those hands of yours. You are so cute. Here. You touch my hand and I'll throw it, okay? Go ahead, touch my hand. Thank you. That was great. I'll throw two of them. Woo! Six. Oh, very good. Very good. You threw one. That gives us lots of squeezes. You are so good. Give me your hands. You liked that. I thought you did. Squeeze. Squeeze. You just want finger squeezing?